Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform NUP iranga yakikwatidde bendera kuba Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo kalambike ku nsonga za kampeyini kubanga asanze okusoomoozebwa kungi ab'ebyokwerinda nga bataataganya entambula ze. Kyagulanyi agambye nti newankubadde bazze basanga okusoomoozebwa okutali kumu gyezaayita nti naye okutwalira wamu embeera eno ey'okubakubamu omukka ogubalagala tebaddeewo era nti kampeyini zizze zitambulira ddala bulungi wabula nti bwe baatuuse Kawempe ne Mukono ebyokubakubamu omukka ogubalagala ne bitandika. Bwe yabadde anoonya akalulu mu disitulikiti y'e Mukono olunaku olwajjo Kyagulanyi yasanze akaseera akazibu okutuuka mu bifo eby'enjawulo bye yabadde alina okutuukamu mu disitulikiti y'e Mukono olw'abeebyokwerinda omuli poliisi n'amagye ababadde bateevuunya ng'obuwuka era mu Mukono omukka ogubalagala gwabakubiddwa. Olwaleero Kyagulanyi waakubeera mu disitulikiti y'e Buikwe mu Kyaggwe era kaakati ayagala akakiiko ak'ebyokulonda kalambike ku kampeyini bwe zirina okutambula okusinga okufuuka kyesirikidde kyokka nga ke kategese okulonda kuno.
Twatandika kampeyini eno twasookera Busoga, twakola kampeyini zaffe mu Ddembe newankubadde batuzibira nga makubo ne temawulira kkooti ya gaasi temawulira masasi. Ne tuvaayo ne tugenda mu Ankole ne kibeera kye kimu, ne tuvaayo ne tugenda Engulu twali Erango twali Mwacholi twabadde West Nile twabadde Karamoja ne tuvaayo nga tutambudde Mirembe ne tuvaayo tutambudde ebitundu byonna 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 byonna. Naye bwe twayingidde mu kitundu kya Buganda olwakoze lwale e Kawempe baalabye bye batulumbye bwe twabadde wennyini nga wano ne bakuba ttiyagaasi. Mwami lya Bakama yateekateeka okulonda kuno, mwami lya Bakama tavangayo kwogera.
Akakiiko k'ebyokulonda olwaleero kayise olukungaana lwa bannamawulire okwogera ku ngeri y'akalulu kano gye katambulamu. Ebyo nga biri bwe bityo